105. How does the Holy Spirit seal believers? Kiswahili.
Je, Roho Mtakatifu kuwafungaje waumini?
Anakuja kuishi ndani yao ili kuhakikisha kwamba watapokea maajabu ambayo Mungu amewaahidi wale wanaompenda.
106. How can you receive the Holy Spirit?
Unawezaje kupokea Roho Mtakatifu?
Mungu ametuambia kwamba tunapaswa kumwomba Roho Mtakatifu, lakini ushahidi wa uwepo wake unaonekana wazi kabisa katika kumwamini na kumpenda Bwana Yesu Kristo.
Now 107. What is prayer?
Prayer is talking with God.
What is prayer?
Prayer is talking with God.
Maombi ni nini?
Maombi ni kuzungumza na Mungu.
Okay, very good.
Vema kabisa.
Now today is Wednesday. You have 2 more days to memorize those answers to those 5 questions.
Leo ni Jumatano, tungali na siku mbili za kuweza kuyashika hayo maswali ya katekisimu.
And if you're able to do so, you'll be rewarded.
Na iwapo utawezeshwa, utasawadiwa.
Sawa. Okay. Now we want to finish this morning by again turning to the book of Proverbs, chapter 1.
Tunamaliza tukirejelea kitabu cha Mithali moja.
We've been looking into verses 20 through 33.
Tumekuwa tukishughulikia mstari wa 20 hadi 33.
For today I want to focus on verse 24 and 25.
Na leo hii nataka kushughulikia sana mstari wa 24 mpaka 25.
We first saw in verse 20 that wisdom shouts in the streets. We said that wisdom is not something which God hides from us, rather it is available to each one of you.
Tulipata ya kwamba hekima hulia pale katika njia, na sio kitu ambacho Mungu ametuficha, ni kitu ambacho Bwana ameweka wazi kwetu.
And that the wisdom of God is found in the Bible.
Na kwamba hekima ya Mungu hupatikana kwenye Biblia.
And so the wisdom of God is available in this book to each and every one of you.
Na hekima ya Mungu imo katika kitabu hichi kwa ajili ya kila mmoja wenu.
But in the next few verses we read that God warns us because there are many who hear the word of God, but they don't pay attention, they mock, they think it is silly, they think it is not really the wisdom of God.
Na katika mistari iliyopita tunapata Mungu anatuonya, maana kuna wengine ambao wanaonelea kwamba hii hekima ya Mungu ni ujinga, hii kusoma neno la Mungu ni upumbafu na haistahili.
And God warns those of you who refuse to listen to him.
Na Mungu anawaonya baadhi yenu wasiosikia sauti hii.
God is patient and long suffering with you.
Mungu ni mvumilivu na mwenye kusubiri kwenu.
As evidenced by the very fact that you are alive breathing with us this morning.
Inapodhihirika wazi vile tunavyopumua kwamba tuhai asubuhi ya leo.
Every one of us, because we sin against God every day, we deserve to be wiped out. We deserve to be destroyed.
Kila mmoja wetu kwa sababu ya kutenda dhambi kila siku, tuafaa tuangamizwe, tuafaa tuondolewe.
And yet God has been patient with you.
Lakini Bwana amekuwa mvumilivu kwako.
According to his own will, according to his own purposes.
Kulingana na mapenzi yake na makusudi yake.
Even though you sin against him every single day,
hata unapomtendea dhambi kila siku,
he has not poured out his wrath on you.
Hata ajilia kadhabu yake juu yako.
Not yet.
Sio hata hivyo.
But God warns, there's a day coming whereby all those who are wicked, they will receive their just punishment.
Lakini Bwana anaonya ya kwamba kuna siku ambayo itafika wale ambao wanaendelea katika uovu wao watapokea adhabu yao.
And so here God in Proverbs 1 is warning you that you will not run from him, you will not ignore him forever. There is a day coming whereby you will stand in judgment before him.
Na hapa Mungu anatuonya ya kwamba hatutaweza kudharau, hatutaweza kukataa siku zote kumsikia, maana kuna siku ambayo utasimama mbele yake.
And so whether or not you pay attention to what God is telling you through his word, the Bible, is the most important thing about you.
Kwa hivyo hata usikize ama usisikize, lakini ujue kwamba Biblia ndio jambo la muhimu kwako.
And now we see in verse 24 and 25. Let's read those now.
Sasa tunarudi kwa mistari yetu ya 24 na 25.
This is Proverbs 1 verse 24 and 25. Because I called and you refused, I stretched out my hand and no one paid attention, and you neglected all my counsel and did not want my reproof.
Kwa sababu nimeita nanyi mkakata, nimewaonyesha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebadilisha shauri langu wala hamukutaka maonyo yangu.
So in verse 22 and 23, God warns us. Now in verse 24 and 25, the warning is now even made stronger.
Katika mstari wa 22 na 23, Mungu anatuonya. Na katika mstari wa 24 na 25, hilo onyo linakuwa na uzito zaidi.
He says, because I called and you refused.
Anasema kwa sababu naliwaita na mkakataa.
This is serious business. God is saying he has called out.
Hili ni jambo la kumaanisha sana. Mungu anasema aliwaita.
He has reached out.
Amewafikia wote.
And we know he has done this in his son Jesus Christ.
Na tunajua hili kwamba amelitenda kupitia mwanawe Yesu Kristo.
Emmanuel, God with us, God left heaven.
Emmanuel, Mungu pamoja nasi, Mungu aliyeacha mbingu.
And took on human flesh.
Na kachukua umwanadamu.
In the person of God the Son, Jesus Christ.
Katika Mungu mwana, Yesu Kristo.
And he lived on this earth for about 33 years.
Na kaishi hapa karibu miaka 33.
And he preached the truth.
Na kaubiri kweli.
Including explaining how all of the Old Testament writings were about him.
Akizungumzia jinsi maandiko yote ya Agano la Kale yalipokuwa yanamzungumzia yeye.
God called out, God reached out, God came in the flesh in order to preach the truth.
Mungu aliita, Mungu aliwafikia, akakuja katika mwili kunena ukweli.
And that truth is all men are sinners.
Na ukweli huo ni kwamba wanadamu wote ni watenda dhambi.
And all men need a Savior.
Na wanadamu wote wanamhitaji mwokozi.
And Jesus Christ is that Savior.
Na Yesu Kristo ndiye huyo mwokozi.
And he is only the Savior of those who repent and believe his gospel.
Na ni mwokozi kwa wale ambao wanatubu na kuiamini injili yake.
And God says here in verse 24 that there are people who refuse this truth.
Na katika mstari wa 24 anasema kwamba kuna watu ambao wanakataa ukweli huu.
There are people who refuse to listen to the wisdom of God.
Kuna watu wanaokataa kusikia hekima ya Mungu.
And they continue to rebel against him.
Na wanaendelea kuasi kinyume na Mungu.
They remain his enemy. They are never reconciled to him as friends.
Wanasalia kuwa maadui. Hawajarejeshwa kwake wawe marafiki.
And he has called out.
Naye anaita.
He has called out in the person of Jesus Christ.
Naye ameita kupitia mwanawe Yesu Kristo.
He has called out in his word, the Bible.
Ameita kupitia neno lake Biblia.
And he has called out through preachers like myself and Luther and Emmanuel and others who come and preach to you.
Na ameita kupitia watumishi wake kama mchungaji Jeff na watu wengine.
And yet some of you refuse to listen.
Ilihali wengine wetu tunakataa kusikia.
For thousands of years there have always been men, women and children that even though they hear the wisdom of God they refuse to listen.
Kwa miaka ambayo imepita nyingi sana kumekuwa na wanaume, watoto na wanawake ambao ijapo wamesikia ukweli huu lakini wamekataa kukubali hii hekima ya Mungu.
And so I know there are some among you who refuse to listen.
Na najua kwamba kuna katikati yetu pia ambao wanakataa kusikia.
God says he stretched out his hand and no one paid attention.
Mungu anasema kwamba aliunyosha mkono wake lakini hakuna aliyezingatia.
That is those of you who go on living pretending like God is not there or that God is just not important.
Ni baadhi yetu ambao wanaopuuza wakifikiria kwamba Mungu si wa muhimu na Mungu hayupo na Mungu hazingatii.
When God says do not steal,
you say,
oh, forget God, I will steal what I want.
Na wewe unasema kwamba asahau hiyo mambo ya Mungu mimi nitaiba nikipata.
When God says you must not lie,
Mungu akisema usidanganye,
some of you say, oh, forget you God, I'll lie whenever I see fit.
Nasema ya kwamba, oh, wewe Mungu nimekusahau, uongo huu hautanipeleka mahali.
When God says honor your mother and your father,
Mungu akisema kwamba mheshimu baba na mama,
some of you say, I don't care what you have to say, God, I'll treat my mother and father however I want.
Nasema ya kwamba sijali unachosema Mungu, mimi nitashughulikia wazazi wangu vile ninavyotaka mwenyewe.
Stop me if this is none of you.
Kwamba niambie kama hii sio wewe.
But I know all of you and I know this is some of you.
Na ninajua wengi wenu, ninajua vile mlivyo.
So pay attention, God is warning you.
Kwa hivyo singatia sana, Mungu anakuonya.
God will not be patient with us sinners forever.
Mungu hata tuvumilia watenda dhambi siku zote.
There's a day coming whereby all of us will stand before him.
Kuna siku ambayo sisi wote tutasimama mbele yake.
We must not ignore his wisdom today.
Tusidharau na kupuuzilia mbali hekima yake hii leo.
Thinking that God has to give us tomorrow.
Tukifikiria kwamba Mungu ataendelea kutupa kesho.
God does not owe us anything.
Mungu
God does not owe us anything.
Mungu hatumdai chochote.
Whenever God decides it is your time,
anapoamua kwamba ni wakati wako
to leave this world and face him in judgment, it is your time. You can't refuse.
Kuacha huu ulimwengu na uende ukumbane na hukumu wako, yeye atakuwa ameamua kwa sababu yeye ndiye kumalinda.
And so we need to take these warnings of God very serious.
Kwa hivyo tuchukulie haya maonyo ya Mungu kimaanani.
Don't take for granted children.
Usichukulie kimzaha watoto.
And even teachers.
Na hata walimu.
That so far you've lived and God has not destroyed you.
Ya kwamba umeishi siku hizi zote ukitenda dhambi na Mungu hajakuharibu.
So you think what I'm doing must be okay, or either that or God is not there watching me.
Sasa unafikiria picha yenye unafanya ni sawa ama Mungu hayupo kuniangalia.
But God makes clear in his word, he knows all, he sees all, nothing can be hidden from him.
Lakini anatuambia wazi katika neno lake kwamba najua yote, anaona yote, hakuna linalofichika kwake.
And we all have a soul that will live forever.
Na sisi tunayo hiyo nafsi ambayo itaishi milele.
We need to stop being so focused on the things of this world.
Tuache kuzingatia mno vitu vya ulimwengu huu.
Because Jesus tells us, do not love the world.
Maana Yesu anatuonya tusiupende ulimwengu.
We're not to love this world. We're not to put our focus on the things of this world.
Hatuko kupenda ulimwengu huu. Hatuko kuweka manani yetu katika vitu vya ulimwengu huu.
But rather we need to turn to the wisdom of God.
Bali tunafaa kukeugia hekima yake Mungu.
That is the word of God revealed to us in his Bible.
Hilo ndilo neno lake Mungu ambalo limefunuliwa kwetu kupitia Biblia.
We need to accept the truth that we sin against God every day.
Yafaa tukubali ukweli ya kwamba tumtendaya Mungu dhambi kila siku.
And our only hope is found in the Savior, the Messiah, Jesus Christ.
Na tumaini la pekee linapatikana katika Mwokozi, Masihi Kristo Yesu.
And it is only by repenting of our sins and following by faith Jesus Christ.
Na ni kupitia tu kutubu dhambi zetu na kumfuatilia Kristo katika imani.
That we might be saved.
Kwamba tunaweza kuokoka.
That we will be saved.
Kwamba tutaweza kuokolewa.
So don't be like these people God warns about in Proverbs chapter 1.
Kwa hivyo usiwe kama hawa watu ambao Mungu anaonya katika Mithali.
Don't refuse to hear his call.
Usikatae mwito wake.
Because he's calling each one of you.
Maana anawaita kila mmoja wetu.
But some of you are refusing to listen.
Lakini wengine wetu tunakataa kusikia.
Let's stand and pray.
Tusimame tuombe.
Buddha, will you close in prayer?
Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa neno hili ambalo limekuja kwetu kwa nguvu na mamlaka kutoka kwako. Ukawa unatuonya kuhusu dhambi zetu na kiburi chetu na vichwa vyetu vigumu na kushupaza kwa shingo zetu ambazo tumeshupaza kwa muda mrefu. Twaomba Mungu wa rehema, Roho Mtakatifu ukafanye kazi yako katika mioyo yetu kwa kuweza kutuyuisha na kutufanya upya ndani mwako ili tufikie toba na hata kufanyika wana wako. Asante Bwana kwa mtumishi wako Chef. Asante kwa walimu na wanafunzi tunaporudi madarasani. Tunaomba kibali chako na wema wako juu yetu. Ni katika jina la Yesu tumeomba.
Amen. Praise God from whom all blessings flow.
Wonderful day.